You a zombie.
Find a yakuza.
Ndipona penga nako katikondi akaka ndikufuna ndisiwe kuti ne unanditani kundikonda kwambiri chochikondi yako plani koma kupandi vasa seke seke wabangisa maso anga kuti iwo seke hey, iwe ndiwo kubatima wanga wandibera ndipo silisateka ineyo kukuzembera umandisangalasa ukamandishula hani kwendera chaku ndiye ndikuuze nkhani ndichifukwa chake ndikuti iwe ndiwani ndipo sivi makanizazo kutawani iwe ndiwani tukuopa kupindika kufusira akazi ena wasizachitika umandipasa chikondi kusefukira half time.
Amalimba na nawe, tolinga ni kutaye. Ukamandi pasa shuka